dear security officers, it cannot be at this time and era ya kwamba mtu anashikwa, anaingia kwa cell, anaenda nauliwa kwa cell. It cannot be. Sisi tunatangaza namna hii. Wale ambao waliyefanya hivyo na criminal justice system, yule ambaye alishika mtu ndiye akaua, huyo lazima ashtakiwe.
Mimi ninawaambia idara ya polisi ikiongozwa na Inspector General Douglas Kanja na DCI Director Mohamed, Mr. Amin, I am asking you people to broaden, to widen, mufanye uchunguzi, muchunguze yule kijana ambaye aliuawa, justice ifanyike.